Sweet music. Cool Pax. Da 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 da. She makes me go crazy, sweet paka sukari. Go with the passing boat, ralinga mumbeja. You're brighter than moonlight, you're brighter than sunshine. Eliele mpamuchala, epinyi machole. Katonda ya kuumba, olinambe mu. Mango juisi yo muyembe, kwese mapera. Ule 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 wa. Ule ule wa. Umwana wa engineer. Akuba nganzi nzimia. Ule 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 wa. Ule ule wa. Umwana wa engineer. Akuba nganzi nzimia. You make me feel like a label. Coca-Cola bottle girl shaped like a dagger. Baby, let's do it my way. My style on my day. Sina uchuki uchuki ukonde mumulembo. Funga ndo watu ndo kwa wazazi. Baby, nizali ya watoto. Wanyi uvu wacha uje nge kutuare wife, baby. Akota ngonjo. Amina ngonjo. Ule ule wa. Ule ule wa. Umwana wa engineer. Akuba nganzi nzimia. Ule 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 wa. Ule ule wa. Umwana wa engineer. Akuba nganzi nzimia.
Alien Kings Beats.
My way. Makes me go crazy, sweet paka sukari. Go with the passing boat, ralinga mumbeja. You're brighter than moonlight, you're brighter than sunshine. Eliele mpamuchala, epinyi machole. Katonda ya kuumba, olinambemu. Mango juisi yo muyembe, kwase mapera.